mind.
Bafana batsatsa machan batsatsa zokora boban. Ngiphethe izinja zamotke ngoma side lana kuzokala bomban. Kusemzinga lasuka khona sishaya ikhanda umzimbu yayiwe. Sijimile sivivile wenompepha ushaya into ebasingene. Amasanga sevulekile bazokala baze bavize uJohn. Asizange ukuzogangala asizange ukuzolala la. Bela futhi asakhile la. Sothatha ngokwethu sishaye sivale ngithi
the game is ishubile nobori luse mincile buka buka senzani. The game is ishubile nobori luse mincile buka buka senzani. Etuka mshanami thina sesifile sesifile. Sesifile the game is ishubile nobori luse mincile womap womap yokwenzani.
Nethanu jezi number 10 ivele ngumesi ngiyashisa ngishi ekhona ingimeli ngihlala ngiredi ngifaka enkundleni. Oh, noma ngakora no celebration kova bantoba ngapha ifoni kwela mathanga le voice ibenza bangibawa le flow ngathenza amawaza ngeke ngeke ngimele intombi mangifika kiso uvele kuxega isimilo.
Sesfile, sesfile, kotuka mshana. Uyo busy pick up tina sesfile.